Randu.
Randu.
Yeah. Hivyo nakumbuka kipindi nyuma unanifuata, wenzako anakuja naambia kwa unapendwa na ole mkaka, ta namba sikusevu kipiga simu usiku unakata, kipindi unaapa mchanga ukalamba kwa huto niache, kipindi unanipenda saivi umebadilika kidogo, hasira unanijajua mandona mshipa, kipi west ya kupa ama kipi nkupe utaridhika, basti status weki picha yo sim street kantaje ishika kidogo unafoka, etu umechoka unataka ondoka, kwani miss jochosho kukusubiri kuto unatoka, hivyo na na kupenda sana ama naogopa siku achana, mina isi bado ujakuwa na isi bado unavulana, kosa langu la mwaka jana kila muda unanikumbusha, wengi kuta simu sikioni uyo ni nani unazungusha, unazo uongo tuwa kutupwa nilawama tustatupwa, itina pupa kunipoza utanipa hela kusuka, got some nerve nigga. You think I'm cheap, kisa tali umesha hit, unanza leta fix, you got some nerve nigga. Nigga please, na kupenda ila unajisau, huko mtani nkipita wanandharau, mina sikia tu story flani unamtamani, ila jua likibuka haimanishi kwa lizami, kuna kesho we dharau, pendo husa unatamani, world is funny, yeah, ukiwa na wenzako la sitamani minku kutoko pikiago la nishependa moyo wangu tali wako la tunapoenda ntakwache tuwende zako na bati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati unabati yeah unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unabati yeah unabati yeah. Skia, ongea kwa sauti ili wakusikie, si unataka ujaze watu anione fiatu akurumie, unataka kuondoka nenda kwa ex wako fanya mrudie, nishakupa moyo kitambo kichwani ni usiningie we unaichanganya funa isi unatuchanganya, sim nikipiga iko bize tioni, naongea na mama usiku nkirudi unabana, dunia na wesh wasichana unadai ni nasira, ngekwa nasira ingekwa lawama, why you tripping? Hapo mwanzo ataikwaga hivi likuwa mina wewe, story za nje ndani hazisikiki, kosa unageuza kibao na simu password kibao, hivi mama ujesikiaga ulena kipofi na mkono ashiku imara, mimi sikuelewi sitayali nkona wewe, sasa wadeile unauliza hivi na mpango gana wewe, kwanza mistaki kuwae lafu na wewe utaki uchelewe, nagombana kila siku ni ubishi, chanzo ni wewe, unasema mtani vibaya na kutazama, miso player, miso chama, misi pende tezo drama, vyo unazani mini nyoka kila shimo tunazama, ukiona sipo yonko bize, mishe tunawana sakazana, yeah kongea ungea, suke ndaga uko saluni, mnapenda tumbea umbea, ila jua likibuka haimanishi kwa lizami, kuna kesho we darao, pendo husa unatamani, world is funny, yeah ukiwa na wenzako la sitamani minku kutoko pikiago la nishependa moyo wangu tali wako la tunapoenda ntakwache tuwende zako na bati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati unabati yeah unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati moyo penda unachopenda unabati yeah unabati yeah.